Sichabitegera, nambye sichabitegera, simple sichabitegera, ebigenda maso sichabitegera, ebyensi sichabitegera, ebigenda maso sichabitegera, nambye sichabitegera, ebyeggwanga nze sichabitegera, abakazi bewasana abakazi, n'abasajja bewasana abasajja. Gambye sikyabitegeera ebigenda maaso sikyabitegeera ebyobuwangwa twabisuula n'ennyambala twagivaako dda kugambye sikyabitegeera ebigenda mu maaso sikyabitegeera simpo sikyabitegeera ebigenda mu maaso sikyabitegeera ngambye sikyabitegeera ebyeggwanga nze sikyabitegeera simpo batubitegeera satanze mbitegeera abakyala mubaleke bambale empale kubanga zezijayo ku mabina ge twagala nze bulusi byenjagala sikati mini legenge kundisho bye binyumira kiri kiteeyo namwe bibanyumira bageto yudi namwe bibanyumira waya se sign out ebyensi sikyabitegeera ebyensi sikyabitegeera ngambye sikyabitegeera ebigenda mu maaso sikyabitegeera simpo sikyabitegeera ebigenda mu maaso sikyabitegeera ngambye sikyabitegeera ebyeggwanga nze sikyabitegeera gomesi twazivaako dda n'amakanzu twagasuula dda kugambye sikyabitegeera ebigenda mu maaso sikyabitegeera ngambye sikyabitegeera ebigenda mu maaso sikyabitegeera obubina busangibwa mu katale n'enjala zitundibwa mu katale kugambye sikyabitegeera ebyeggwanga nze sikyabitegeera gomesi twazivaako dda n'amakanzu twagasuula dda kugambye sikyabitegeera ebigenda mu maaso sikyabitegeera ngambye sikyabitegeera ebyeggwanga nze sikyabitegeera obubina busangibwa mu katale n'enjala zitundibwa mu katale kugambye sikyabitegeera ebigenda mu maaso sikyabitegeera twali ku lunaku lw'abakyala ng'abazungu batongoza bisiyaga kugambye sikyabitegeera ebyeggwanga nze sikyabitegeera ngambye sikyabitegeera ebyeggwanga nze sikyabitegeera sign out.